nicyo cyatumye isibani umubano w'umuntu n'ibindi biremwa bizana igitotsi. Nk'uko mubizi, mu ntambara zabaye no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bigabije abandi, barabica, barabahohotera, inzu zirasenywa, izindi zigatwikwa, amatungo aricwa, inzuzi n'ibihuru byuzuye imiryango, ubutaka bugwa amaraso y'abantu, ibikoresho by'ibintu bisanzwe birindwa ibikoresho byo kwihisha. Ubwiyunge rero ni ukugaruka kumwe mu bantu no mu biremwa by'Imana byose. Abepiskopi bacu baradushishikariza kwiyunga n'ibidukikije, dufata neza ibyo tumaze kugeraho, ari inyubako, ari ibimera n'amashyamba, ari amazi, imihanda n'ibindi, kuko ari byo bituma tumererwa neza, tukabana neza mu bumwe no mu mahoro arambye.
Bakristu bavandimwe, Yezu ajya gusoza ubutumwa yahabwaga se mu isi, yaturaze umutwe agira ati, nk'uko wowe yawe uri wenyine nanjye nkaba muri wowe, ndasaba ko nabo bumva ubumwe n'umutwe kugira ngo isi yemere ko ari wowe wanjye. Uwo murage tuzawuyigishe, tuwuharanire turi abana batemewe. Twiyemeze gukomeraho ubuzima bwacu no mu bikorwa byacu, kuko ubumwe bwacu ari nazo mbaraga zacu. Tubaragije umubyeyi Bikira Mariya, namwe kazitukijeho, adufashe guharanira ubumwe no kwiyunga, ari nabyo bizatubyarira umuvandimwe nyawe. Imana ibahe mwese umugisha. Ubutumwa butanzwe na Musenyeri Sylvia Nzakamwita, umwepiskopi wa Tumba, akaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi.